Charlie,
FJ Records.
Ndipo majibu ya kwamba game ni ngumu, dawa zipo kututibu, lakini zote ni sumu. Mimi ni mtoto mama kama Yesu wa Nazareti, maji na yote biashara paparazusa.
Askuzi naye mbaya lamuni tu kitambo na chana, tena na nyonga ngumu kama juzi sentana. Mwenye siya kaza cannibus, fuko kavya banibus, jina na heshima kasnika all star cannibus. Mtoto tadale loko maki eskari, ibido gwanda na sira ni misari. Kibish kamanda bado naikamia safari, na shafunga mkanda nenda kwa patena bali. Ukali wa rhymes angu zina bamba diyo makamu, kwa chinzi na vobaso kia shida pasuki otamu. Tatunu kiwa tuzo na china nka ito diamonds, kupewa kwa mpoz na bling na paso fama. Uzito kawa Mayweather, utoi weza, tanlipo ni pogavu ila na tereza. Nafanya vingi ila na poteza, waskendo majungu.
Now what's my name? Zacha, Nacha, I'm the beast. What's my name? Call me ZZ, the king on the street. Now what's my name? Platinum, Mr. Awesome, the keys to the very king. What's that is alone? Now what's my name? Zacha, Nacha, I'm the beast. What's my name? Call me ZZ, the king on the street. Now what's my name? Platinum, Mr. Awesome, the keys to the very king. What's that is alone?
Bita kati angel na devil, MJ team is the label. Ni biya shallow, sige kambu, put your man on the table. Just say I'm good, babies, I love my voice. Ladies, call me ZZ. Nikona prat na mza kisses are ready. Tamaduni tamangumi za kijanja za kiuni. Utata kama Sean Carter mini chata kwa wauni. Siweze nika complain, siluze mina maintain. Mulize zacha, nigga nina stock on my blend. Na maintain kila ia, halap na move bit of fear. Kubaka so easy, kagize kanjalina julizi. I'm from the hood, kitani wana nita mizizi. Na see what, see nizida.
Now what's my name? Zacha, Nacha, I'm the beast. What's my name? Call me ZZ, the king on the street. Now what's my name? Platinum, Mr. Awesome, the keys to the very king. What that is alone? Now what's my name? Zacha, Nacha, I'm the beast. What's my name? Call me ZZ, the king on the street. Now what's my name? Platinum, Mr. Awesome, the keys to the very king. What that is alone?
Kiss your baby.